wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Jubbaland iyo waliba magaalada Kismaayo ku qabatay shirka midowga injineerada Jubbaland shirka iyo waliba ujeedadiisa taabagelyowka minadeetayad iyo sareyta waliba ku qayb galay shirka agaasimaaga guud ee wasaaradda howlaha guud iyo manade Jubbaland ee Maxamed Mursal Xirsi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada Jubbaland Ahmed Farax Ali Aways iyo qaar kumid ah injineerada ka howlgala Jubbaland qaar kumid ah agaasimiyalkii injineerada kulanka ku qayb galay waliba iyo hadalla kooban meelasay ka jeediyeen tilmaamana muhiimadda ay leedahay in minadeetayadii la sareysiiyo isla markaana wali haddu ku dambuyo si wada jir ah lan wada shaqeeya sidii barnaamijkaasi loo fuli lahaayay
shirkan oo kii afaraadahana waxaan uga hadli doonaa laba ajende xoogiisa ajendaha koowaad waxa weeye wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta kadib markii ay la tashatay injineerada wasaaradda heer degmo iyo heer state waxay ay sameysay daraafti la yiraahdo nidaamka fasaxitaanka dhismaha marka xeerka fasaxidda dhismaha waxaan rabnaa in aan maanta u soo bandhigno injineerada shirkanka soo qayb galay si ay ugu darsadaan fikirkooda uga reebaan wixii ay la tahay inaysan ku habooneyn si uu u noqdo xeerka fasaxidda dhismaha mid matala bulshada iyo dadka sidoo kale waxaa maanta gudoonka soo bandhigaya gudoonka waxaan ka hadlayay waa gudoonka injineerada engineer associationka waxay soo bandhigayaan xeer hoosaadkii ay ku dhaqmi lahayd Jubbaland Engineer Association ama midowga injineerada marka labada ajenda inaan ka doodno oo discussion fara badan ka galno
marka ay burburtay hadda waxay ku soo jirtaa kobac iyo dib u kabasho xayalaha dhan oo hadda loo baahan yahayna waa farsamo Soomaali uma baahna hadda dad xafiisya fariista oo sharaca cad qaata waxba uma baahna waxay u baahan tahay dad xirfadlayaal ah oo nooc walba leh oo xirfadlayaal ah nasiib baad u yeelateen idinkoo da'yara inaad xirfadlayaal noqotaan waxaan rabaa laba qolo inaan la hadlo wasaaradana inaan la hadlo injineerada dhalinyarada inaan la hadlo injineerada dhalinyarada waxaan rabaa inaad noqotaan dad samir badan ku samra shaqo la'aanta wax badan voluntary ahaada insha Allah guushii aad wax soo barateen iyo meesha aad u socoteen waad gaareysaan